Mina nuka kama star. Boss nime cheki dema na kasta. Jumimi pia star, naona nanifa. Nakaribia basi, niaje mami. Nime kuona kwa umbali umeni jazz mami. Nauliza kuna vile uta dance nami. Njoo nami kwenye flow tukatike mami. Ay, hey, wacha niseme tu. Dema ni die, makwapa ya nanuka. Hata kicheza nami eti breath inatupa. Kanipa ko, na kujikata. Nika wanda, kwani nini? Wasichana kwani wanataka nini? Ringa kila mara kujidai. Ai, ai.
Camarades, 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 camarades. Na washanda was busy. Na ringa, ringa, ringa. Na tourist camarades. Na tourist camarades. Na do da do da do da do da do da do da dish. Na do da do da.
Ataki stories zangu achi sababu sikai. Mwenye pesa mwenye kumpeleka vacation Dubai. Anapenda wale wanangaranga suti na tie. Lakini si kama mimi, mini bure sina die. Hanitaki juna ngaranga mavazi za Gikomba.
Ame dine tupaka sabuni ya Rexona. Kwa hivyo misi option manaki sija osa.
Terisani Owen Boch, juni mesota. Anajidai siku easy kama babi wa runda. Akikula ugali anatumianga umo. Anatibiwa ngambo kichwa yake ikiuma. Anapanda bei siku easy amechanuka. Lakini siku moja pia minta ringa ndate. Bare kapi nikipiga mapicha ndanunua bet ama ndanunua bima ndo upigo na butwa ukinicheki na dinga ukinicheki na dinga ukinicheki na dinga ukinicheki na dinga
na washanda was busy na ringa 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 na tourist camarades.
To the club, can't get in. Robbie security guard, he let me in. I'm looking hella fly and the dudes wanna hate. I'm looking for a shorty cause it's getting really late. I saw this one that caught my eye. I spit it to her, she tried to play this guy. Telling me I'm this, telling me I'm that. In my mind I'm thinking, Carl, get away from that. Just cause she 30, she's saying I can't handle that. She's also saying that I can't be with her. But she don't understand that she's talking to a star with a car. A star that stays young, flying fresh till death does him part. Already females have taken his heart. Chicks now see me and wanna rear end me. As if they don't remember when the day they try to play me.
Niaje boss.
Ah boss, sema niaje.
Ebu sike story.
Ah chief, ah madem kuna venye watacha kujidai man. Ah.
Do da do da do da do da do da dish.